ebibadde mu eggumba nga biruma era ng'olw'obulumi nzirika naye amazima Yesu onyambye webaze ntyanze ompanguzizza nina essuubi ery'okugenda mu maaso ndi muwanguzi lwa kubanga kwe kati ndi bulungi ndi muwanguzi lwa kubanga kwe ebibadde bimpalula obiwaludde ndi muwanguzi lwa kubanga kwe Wakubanga kwe
razi kwe nesigama nenywela Enyumba yange najizimba kukwe
Tine wakuba muyaga kucha okukunta Teguli mpangula ndi mugumu
Nina omulwanyo wa manyi Kwe razi kwe nesigama nenywela Enyumba yange najizimba kukwe
Tine wakuba muyaga kucha okukunta Teguli mpangula Nimugumu
nina omulwanyi wange Nesuubi ery'okugenda mu maaso
ndi muwanguzi lwa kubanga kwe
kati ndi bulungi
ndi muwanguzi lwa kubanga kwe
ebibadde bimpalula obiwaludde
ndi muwanguzi lwa kubanga kwe
kati ndi
wenna ndi muwanguzi lwa kubanga kwe
nze nina essuubi
ndi muwanguzi lwa kubanga kwe Wakubanga kwe
Kati nyamba aichitange Nyweza Yesu tonde kanzeka Ngene sumpi mampi mange futobuji Bela nange Nenyezeta
Wakubanga kwe
Yesu ni muwanguzi
Wakubanga kwe